kwetu kama watu wake. That is why he has gathered us this weekend. Ndio maana ametukusanya weekend hii. And I want to sincerely thank every one of you. Anataka kuchukua fursa hii kushukuru kila mmoja wenu for having taken the pain to travel and leave your very, very busy schedule. Kuacha kila kitu na kwa uchungu na gharama. It takes some sacrifice for somebody to be found in one part of this world, one part of the country. Inachukua gharama kubwa ama dhabihu kwa mtu kutoka upande mmoja katika ulimwengu huu. I have traveled, so I know what it means. Amekuwa akisafiri. And so I know what it means. Anajua inamaanisha nini. And I take the very first opportunity to welcome every one of you. Anachukua nafasi ya kwanza kukaribisha kila mmoja wenu. We have been praying over months. Tumekuwa tukiomba kwa miezi. Months became weeks. Miezi ikawa wiki. The weeks turned into days. Mawiki ikawa masiku. Days came into hours. Na masiku yakawa masaa. And here we are. Na leo tuko hapa. Praise the Lord. Amen. I'm so humbled and so happy tonight.
Ananyenyekea kufurahi sana jioni hii
to be with this dear man of God sitting over this pulpit today.
Bwana hawa watumishi wa Mungu ambao wanaketi katika madhabahu haya.
This man of God busy building the work of God in their respective assemblies.
Hawa watumishi wa Mungu wamewajibika sana kujenga kazi ya Mungu mahali ambako wako ama wanatoka.
This weekend,
the weekend wiki, ama weekend hii,
I am humbled that they are not in those assemblies to do what they always do.
Ananyenyekea sana kwa sababu mahali huwa wanahudumu weekend hii hawatakuwa mahali.
They have made up the decision to be with me over this weekend.
Wamefanya uamuzi wa kuwa pamoja na mchungaji jioni hii.
Men of God, I salute all.
Tumishi wa Mungu anawasalimu.
That sacrifice is too far great.
Hiyo ni dhabihu ya hali ya juu.
And most of you carry your sins together with you to be with us.
Zaidi hayo pia umebeba washirika wengine kuwa pamoja nasi mahali hapa.
Hallelujah.
Amen.
You yourself, you make a trip.
Wewe mwenyewe.
And your sins make a trip with you.
Na pia wale washirika wako wanabatana na wewe.
I consider that a great sacrifice.
Anaona hii ikiwa dhabihu ya hali ya juu sana.
And I honor them for that.
Na hiyo pia anawaheshimu kwa sababu ya
respect them for that.
Anawaheshimu kwa sababu ya hiyo.
And so before I say so, because the joy in my heart is unspeakable that this man and these saints of God could come to be with us over this weekend is something so great that I've never seen.
Ni ajabu sana hajawahi ona. Na furaha iliyoje ndani ya moyo wake kuona ukumbi kama huu uko pamoja nasi siku ya leo.
And so I want you to know the men of God that have come to be with us over this weekend to bless us, to pray for us, to intercede for us. I'm a man who believes in a righteous man's prayer. When I'm stuck, alinena Rosha Shemaya to ladies and gentlemen.
Anahitaji mtumishi ambaye mtakatifu kumwekelea mikono ili wakati amekwama akaweze kuendelea.
When my prayer cannot do so much.
Wakati maombi yake hayawezi fanya zaidi.
Alinena Rosha Shemaya.
Anahitaji mtakatifu
mtumishi prayer for me.
Ambaye atainua ombi kwa sababu yake.
And God will honor the prayer of his precious man.
Na Mungu ataheshimisha maombi ya huyu mtu mtakatifu.
This weekend I'm never going to be the same.
Wikendi hii haitabakia vivyo hivyo.
How could God send his precious servants to be with me and I still fail?
Mungu atatuma aje watakatifu watumishi wa Mungu kuwa pamoja naye na bado anashindwa?
What my prayer could not do, the righteous man's prayer.
Maombi yake ambapo hayangefanya, maombi ya watakatifu ama watumishi wa Mungu yatafanya.
I don't know about you.
Ajui wewe.
All I know is something that is happening in my life, in my family life, in my ministry. This weekend.
Chenye anajua kuna kitu kinatendeka katika maisha yake, katika huduma yake weekend hii.
And I want to urge you if you are sitting behind them.
Na wewe ambaye unaketi mahali pale nyuma.
And listening to me.
Na unanisikiza.
God has visited with us.
Mungu ametutembelea.
Every time something will happen in any nation, in any kingdom, God will send His servant.
Kila wakati wowote, jambo linatendeka kwa ufalme wowote, Mungu atatuma watumishi wake.
He will send His servant.
Atatuma watumishi wake.
With a message.
Na ujumbe.
Even if a great man was to be born, God would send His servant.
Bado Mungu angetuma mtumishi wake.
And so God has done it for us today.
Mungu amefanya hivyo kwetu pia.
Praise God.
Bwana alipewa sifa.
And so, dear men of God,
so hivyo watumishi wa Mungu,
I want to humbly request you to let this congregation know.
Anataka tu kuwauliza watumishi wa Mungu wache kongamano hili leo juu.
Tell them your names.
Ambia majina yako.
Where you come from.
Mahali umetoka.
I'm Brother Charles Odula, Reverend Charles Odula from Nairobi, Kenya. Here.
Yeah, Reverend Charles Odula kutoka Nairobi, Kenya. Hapa.
Praise the Lord.
Amen.
Nairobi, here.
Nairobi, hapa.
Amen.
Amen.
So, I'm not visiting, I am in my assembly.
Yeye sio mgeni, ako kwa kongamano ambalo ni kwake.
This minister are visiting.
Hawa watumishi wengine ni wageni.
They have come with a great, they are loaded with blessings.
Wamejawa na baraka.
They will just speak a word over your life.
Watazungumza neno katika maisha yako.
Whether they speak that word as they stand here, they will just speak a word over your life.
Yeah, hata wakati tu wanaposimama bado watazungumza neno katika maisha yako.
Just this before they come up,
kabla hawajasimama,
with the words of God,
na neno la Mungu.
The scripture says in the book of Isaiah.
Maandiko yanasema katika kitabu cha Isaiah.
Chapter number 8.
Mlango wa 8.
And verse 13.
Mstari wa 13.
This is what the word of God says.
Hili ndilo neno la Mungu linalosema.
The Bible says that sanctify the Lord of hosts himself and let him be your fear, let him be your dread.
Bwana wa majeshi ndiye mtakaye mtakasa na awe yeye hofu yenu na awe yeye utisho wenu.
Now God,
Mungu,
in the days of Isaiah,
wakati wa nabii Isaiah,
spoke to his people.
Akazungumza na watu wake.
He looked at the direction his people were taking.
Akaangalia vile watu wanavyoenda.
He saw the alliances his people were making.
Akaona vikundi na vile watu wanavyofanya.
The intentions of his people.
Matarajio ya wale watu.
And he asked them to do one important thing.
Na akawauliza kuwafanya kufanya jambo ambalo ni la muhimu.
And he told them through his servant to sanctify the Lord's own God. Let God be God.
Kasema mtakase Mungu na awe kama Mungu.
You see, they had their fears.
Walikuwa na uoga.
So many people fear other people's fear.
Wengine wanaogopa kwa sababu wengine wameanguka.
They just afraid because they have inherited that fear from other people.
Wanaogopa kwa sababu wamerithi uoga hiyo kutoka kwa watu wengine.
Others fear is also their fear. They don't even know why they are fearing.
Kuna vile vitu watu wanaogopa, wao wanaogopa na watu wengine
wanaogopa.
Na hiyo pia inaingishwa kwa watu wengine.
Influence of those individuals.
Hiyo kwa watu wengine
begins to take toll on their lives.
Imeanza kuwa kama mwiba katika maisha.
And so they begin to fear their fear.
Wakaanza kuogopa.
Yet they were God's people.
Na pia, lakini walikuwa ni watu wa Mungu.
And that is the reason why God would say, sanctify God himself and let him be your fear. Let it be your dread.
Ndio maana Mungu akasema mtakaseni Mungu yeye na wacha yeye awe hofu yenu.
We may have a God and we call we say we're children of God, but God, the very God whom we say is our God, is not our fear, is not outstanding in our lives.
Tunaweza kuwa tunajiita watu wa Mungu, watoto wa Mungu, na wewe Mungu, lakini hakuna ile hofu ya huyo Mungu.
Because others ought to learn how to fear that God from us who are called by his name.
Wengine wataanza pia kujifunza na kusoma kuwa na hofu kwetu sisi ambao tuna mawaidha.
We have not sanctified him and let him be God.
Na kama sisi hatujaweza kumtakasa Mungu tukisema acha awe Mungu.
Others fail to know who, what kind of a God this man is.
Wengine hawatakosa kujua ni Mungu yupi unayemwabudu.
When we seem not to fear God, we go ahead and do things that are distasteful to God.
Wakati hatuwezi kuwa na hofu ya Mungu, tunatenda mambo ambayo ni machukizo mbele za Mungu.
Then he is not sanctifying us.
So yeye hajatakaswa, hajatukuka.
God had his feet.
Na yeye alikuwa na watu wake.
Let God only be your fear.
Akasema wacha tu Mungu awe hofu yako.
Let it be your dread.
Wacha ende awe vindutisho ndani yako.
Because there is a reason for that.
Kwa sababu kunayo sababu juu ya hiyo.
Praise God.
Amen.
See, when God chose his people of Israel, he said there is something he required from his people.
Wakati Mungu alikuwa anawatoa watu wake wa Israeli, akawaambia kuna kitu ambacho anataka kutoka kwao.
He said in the book of Deuteronomy chapter 10 verse number 12.
Akasema katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati 12.
Deuteronomy 10.
Kumbukumbu la Torati 10.
Verse number 12.
Mstari wa 12.
When God chose his people,
wakati Mungu alipochagua watu wake,
Bible says, and now Israel, what doth the Lord thy God require of thee?
Na sasa Israeli, chenye Mungu wenu anahitaji kutoka kwenu.
But to fear the Lord thy God.
Mwegopa Mungu wako.
to walk in all his ways
kuenenda katika njia zake
and to love him
na kumpenda
to serve the Lord thy God with all thy heart and with all thy soul
kumtumikia Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote.
See, God is telling us what they're supposed to do, what he requires of them.
Mungu anaambia watu wake kile ambacho anahitaji kutoka kwao.
And he has never failed in every generation to tell them what he requires of them.
Na hata wale kosa kuambia kizazi chochote kile ambacho anahitaji kutoka kwao.
Even in our generation,
hata kizazi chetu,
we are told what God requires of us.
Tumeambiwa kile ambacho Mungu anahitaji kwetu.
If God be God in our lives,
kama Mungu ni Mungu maisha yetu,
we will do those things that he requires.
Lazima tukatende yale vitu ambazo anahitaji.
And so he will be sanctified.
Ili yeye akaweze kutukuzwa.
He will be glorified.
Ili akaweze kupewa utukufu.
He will be respected of everyone.
Ataweza kuheshimika na kila mtu.
That beholds us.
Ya yule ambaye kwa sababu yeye ni wetu.
Praise the Lord.
Amen.
Because he told us that this is what the Lord your God requires of you. It's no guesswork.
Akawaambia Israeli hii ndio Mungu wenu anayohitaji kutoka kwenu.
You don't come to God and you guess how to live and how to move.
Hawezi kuja kwa Mungu na unataka kuishi ama unafikiria vile utakavyoishi.
You don't invent other ways of working with him.
Hawezi taka kutembea kwa jinsi wewe vile unavyopenda.
You don't have to discover for yourself.
Hawezi taka kujianzia mambo mwenyewe.
But he has already told you what he requires of you.
Tayari amekueleza kila anachohitaji kutoka kwako.
You don't try to find out it. So that's why we say, I'm going to do it this way, that's better. To do the same thing all of us.
Hawezi fanya vile ambavyo unataka lakini yeye anataka tufanye vile vitu ambazo ametuagiza.
Our inventions.
Ile vitu ambazo tunajiazi.
Our inventions. It's the problem.
Hiyo ndio shida.
You rise up with your own thing and you say, this is how God wants me to do it. What are you talking about? He tells Israel, are you going to tell me some tribe of Judah, some Samaritan tangent, and we'll have to do something when they say, but look, I'm trying to invent how God, I think this is the way we have to do it this way.
Unajaribu kujibunia vitu ya kufanya wewe mwenyewe lakini aliwaambia Waisraeli jinsi ya kutenda mambo.
He said, oh Israel, what does the Lord your God require of you?
Ni nini ambacho Bwana Mungu wako anahitaji kutoka kwako?
And he puts it in position. Number one,
kusema ya kwanza,
he wants you to fear him.
Anahitaji kuweza kumwogopa.
He wants you to walk in all his ways.
Ukaenende katika njia zake zote.
He requires you to love him.
Nahitaji kumpenda.
And to serve the Lord your God with all your heart.
Na umtumikie Bwana Mungu wako.
Sanctify him as the only God and only fear the only dread.
Na ukamtukuze kama Mungu wa kipekee ukiwa una hofu.
But the inventions of man.
Lakini kuna ile ubunifu ya wanadamu.
Inventions.
Sisi tukuna vitu tunabuni.
Why we are defending.
Ile ambazo
tunafanya evil
tunatetea uovu
because of our inventions.
Kwa sababu kuna vitu
tunabuni our inventions.
Tunaanza kutetea ile ubunifu wetu
away from what God requires of us.
Amani iko kando na kila mtu Mungu anahitaji.
We defend by all means.
Na hiyo bila
with ourselves say, well, you know, I'm still a Christian, you know, I'm still of God.
Na unasema bado mimi ni wa Mungu.
Our inventions.
Hiyo ubunifu wetu.
But as the Bible says in the book of Ecclesiastes, chapter 7, verse 29.
Katika kitabu cha Mhubiri.
Our inventions. The Bible says in Ecclesiastes, chapter 7, verse 29.
Mhubiri 7, mstari wa 29.
And see the scripture says that God 29 here says, lo, these only have they found, that God has made man upright.
Tazama hili nimeliona tu, nimeliona Mungu amemfanya mwanadamu mnyofu.
But they have sought out many invents.
Lakini wamebuni mavumbuzi mengi.
Wamebuni, that's good. They have sought many. God, the Lord says, God has created you and me upright.
Mungu amekuumba wewe na mimi kwa unyofu.
Upright.
Kwa unyofu.
He didn't create a crooked man.
Hakuna mahali ambapo uko.
He didn't create any weird man.
Hakuumba mtu ambaye
akakuumba. He created an upright.
Amekuumba ukiwa mnyofu.
But we are going a little ahead.
Lakini umesoma.
With many inventions.
Ukaanza kujibunia.
We come up with every fashion.
Ukaanza kuja na vitu
vingi. And we defend over that. Pray God help us.
Na Mungu akaweze kutusaidia.
Hallelujah.
Amen.
The inventions.
Wimbo mbivu ambao tuko nao.
You see these inventions, God will visit the inventions of man.
Mungu atatembelea hiyo vitu ambazo umeanza kujibunia.
He will visit the inventions.
Atakuja na kutembea kwa sababu ya
hizi kile la sala.
Anasema nituumba tukiwa kwa unyofu.
No one can blame God and say, you know, God created me.
Hakuna mtu angeweza kulaumu Mungu akisema Mungu aliniumba.
And this what I'm doing is God's, you know.
Na hii yenye nafanya ni ya Mungu.
The God is responsible for my
goodness. Mungu anawajibika kwa sababu ya
hizi. He created us upright.
Alituumba tukiwa wanyofu.
Our invention.
Lakini kuna vitu ambazo tunabuni.
In the book of Psalms, I want to be very quick here, brothers. In the book of Psalms,
Zaburi,
in verse number 99, Zaburi 99, Psalms 99. Let's see verse number 8. Our inventions. Lord.
Amen.
Thou answered them, O Lord, our God, thou wast a God that forgave them.
Eman wetu ndiwe uliye waji.
Thou lookest vengeance. Thou tookest vengeance on their inventions.
Ulikuwa kwao Mungu mwenye kusamehe ingawa uliwapatiliza matendo yao.
There was God forgave his people before they did evil, but he still visited with vengeance their inventions.
Ingawa watu walikuwa wametenda uhalifu wao wa uovu, bado Mungu aliwatembelea.
Their inventions.
Ubunifu.
The things that people invent.
Vitu ambazo watu wanajibunia.
We should invent. This is the way we do it.
Hii ndio jinsi tunavyofanya.
This is the way we think is good.
Hii ndio tunavyofikiri ni sawa.
When God is saying, this is the way you should go.
Wakati Mungu amesema hivi ndivyo unavyofaa
kutenda. This is what I require of you.
Hii ndio nahitaji kutoka kwako.
But our inventions go out of the way.
Lakini kuna vitu tumebuni na
people invented many things and they created them upright.
Watu wamejimbia vitu vingine wakati alipowaumba wakiwa sawa.
Yes, he forgave them for some things that they did.
Aliwasamehe kwa vitu ambavyo wamevifanya.
But the vengeance, they visited their inventions.
Na katembelea hiyo vitu ambavyo walikuwa
wamejimbia. They did not go scot-free.
Hawakuacha tu.
Praise God. Lord. Our inventions.
Vitu ambavyo tumejibunia.
Saints of God.
Watu wa Mungu.
Our inventions.
Vitu ambavyo tumejibunia.
God has created us upright.
Mungu ametuumba kwa unyofu.
So we can represent Him.
Ili tukaweze kumwakilisha.
So we can teach nations that He did not call us.
Ili tukafundishe mataifa jinsi
His ways and His care.
Njia yake na uovu wake.
But we have invented things.
Lakini tumejibunia vitu.
Many inventions.
Vitu vingi tumejiumbia.
Then we have invited the world in the church.
Tumeanza kubadilika ile ulimwengu ndani ya kanisa.
Trying to modify.
Kujaribu kuifanya.
The way to serve God.
Vile inavyotumika Mungu.
The way to we modify because we feel it is obsolete. The things that were done from the very long time ago.
Vile vitu ambavyo tunavyovifanya ambavyo nafanywa katika ulimwengu.
Inventions are moderations.
Hiyo ndio vitu ambazo tumejiumbia.
God still visits and
for Bado Mungu alitutembelea.
Praise the name of the Lord.
Amen.
Psalms 106 verse 1.
Namanzi Zaburi 106. Mstari wa 29.
Bible says, thus they provoked me to anger with their inventions, and the plague broke in upon them.
Ndipo alipo wa inulia mkono wake ya kuwa atawaangamiza jangwani. Wakamkasirisha kwa matendo yao, tauni ikawashambulia.
The people who he told all Israel.
Wale watu ambao alisema
what does the Lord require of you?
Mungu anahitaji nini kwenu?
To walk in his ways.
Kutembea kwa njia zake.
Fear him.
Mwe hofu.
Love him.
Mpende.
Serve him.
Tumikia.
With all your heart.
Moyo wako wote.
The same people with their inventions.
Watu hao na zile vitu ambavyo walishughulikia.
Provoked him.
Wakafanya Mungu.
With their inventions.
Na hizo vitu ambazo walijibunia.
Anything that was done outside what God required was invention. And what did that happen? It provoked.
Ya vile vitu wamefanya nje ya ile maagizo ya Mungu ikaweza kumkasirisha Mungu.
Provoked God. And because of that, the plague broke upon them.
Na hapo wakapigwa na tauni.
God's people.
Watu
that should sanctify God.
Ambao wangemtukuza Mungu.
Should lift up God.
Wangemuinua Mungu.
The people would admire and say that want to be.
Watu wangetamani na kusema napenda. Nitakuwaje baadhi ya watu?
What shall I do?
Nitafanya nini?
To be part of these people?
Kuwa baadhi ya watu?
Because I can see something.
Kwa sababu ninaona kitu ndani yao.
Inventions.
Wakaanza kujibunia.
They invented this.
Wakabuni.
And all they did, they provoked God. In verse 39.
Na hiyo wakamkasirisha Mungu.
Verse 39, what happened?
Mstari wa 39.
Of the same scripture, of Psalm 106. Thus were they defiled with their own works, and went a warring in their own inventions.
Ndivyo walivyoitwa, ndivyo walivyo itwa uchafu kwa kazi zao. Wakafanya
walitiwa uchafu au uchafu.
Uchafu. Uchafu.
That. Right. Can you read it again?
Ndivyo walivyotiwa uchafu kwa kazi zao. Wakafanya uasharati kwa matendo yao.
Walitiwa uchafu. They defiled themselves. Because God made them apart.
Wakatiwa uchafu na kwa sababu Mungu alikuwa amewaumba wakiwa wanyofu.
God made them upright.
Mungu aliwafanya wanyofu,
but they defiled themselves.
Lakini wakajitia uchafu.
With their works.
Kwa zile kazi zao.
With their inventions.
Kwa zile ubunifu wao.
They went out with other inventions.
Wakaenda huko nje wakawa washarati.
They became addicted to what they invented.
Wakaweza kulewa na kwa zile vitu ambazo walikuwa wakifanya.
And went up to those things.
Wakaenda nje ya hiyo vitu.
Praise the Lord.
Amen.
Hallelujah.
Amen.
Hallelujah.
Amen.
Oh God. See what happened.
Una chini kilifanyika.
To the people of God.
Kwa watu wa Mungu.
Chosen people.
Watu ambao wamechaguliwa na Mungu.
That's why the Bible says sanctify the Lord.
Ndiyo maana maandiko yanasema mtukuze
Mungu. You are afraid of your faith.
Mkaweze kumhofu na Mungu.
Let God be God. Let God be God.
Wacha Mungu awe Mungu.
Let God be God.
Wacha Mungu awe Mungu.
We stop our inventions.
Na tuwache ile kazi zetu za
ubunifu. Stop defending our inventions.
Tuwache kutegemea ubunifu wetu.
And not guessing how to serve God.
Hizi hatuwezi hatubahatishi jinsi ya kutumikia Mungu.
That is a requirement. God requires that.
Mungu kuna kile anahitaji kutoka kwetu.
There's something God requires of me.
Kuna kitu Mungu anahitaji kwetu.
Praise the name of the Lord.
Amen.
There's something God requires of me.
Kuna kitu Mungu anahitaji kwetu.
He created me up.
Alituumba tukiwa wanyofu.
He called me up.
Alinimuita akiwa mnyofu.
He called me up.
Alinimuita akiwa mnyofu.
Because he cannot be served by someone who is not upright.
Kwa sababu yeye hawezi tembea na mtu ambaye hajanyoka.
He doesn't pray for himself, any took a thing. He makes something upright.
Hawezi.
He gives instruction to the upright thing he made.
Hawezi jiumia kitu ambacho si kinyofu. Anapeana maagizo kwa kitu ambacho ni kinyofu.
He said, this is how you worship me.
Nasema hii ndio jinsi
unaniabudu. This is how you relate with me.
Hii ndivyo unavyoshika.
This is how you serve me.
Hivi ndivyo utakavyonitumikia.
You upright.
Kwa sababu nilikuumba
kinyofu. I know you will do it.
Lakini sasa.
I know you will make it.
Ninajua utaweza.
Because I created you.
Kwa sababu nilikuumba.
I may be sanctified.
Hivi nikaweze kujikuza.
I may be your only dread and only fear. We go ahead with the inventions.
Lakini tunaenda tukianza ubunifu mwingine.
Inventions.
Ubunifu mwingine.
And so the Bible says they defile themselves.
Maandiko yanasema wakajichafua.
The upright defile.
Wakajichafua wenyewe.
The upright man defiled it.
Unyofu waliokuwa
nao. And he went after his inventions.
Wakaenda nje ya maagizo.
He fell in love with his inventions.
Wakaingia kwenye upendo.
Defended his inventions.
Wakaanza kutetea.
And trust on the dress inventions.
Wakaanza kutetea.
They got used for his inventions.
Wakajilusika. Maandiko yanasema Mungu
akawavisitia the inventions.
Akakemelea vile vitu
alivyokuwa. He could have forgiven them something else.
Akakemelea akasema.
But he still visited the inventions.
Akawatembelea.
I pray to the giving God.
Anaomba Mungu.
To help me.
Mungu anisaidie.
Forgive me.
Anisamehe.
Help me to know what I've invented.
Anisaidie. Kujua ni nini nimeanza kujibunia.
Praise the Lord.
Amen.
I'm here over this weekend, a serious man. I want God, brothers. Men of God, I want God. I need God.
Naitaji Mungu.
I'm human. I'm human.
Hili nini ni kwa?
I'm human.
Hili ni so.
There may be times when my brother Meme and my life invented my own ways of doing things.
Yeah.
That I defend those inventions.
Mara mingi nimejikunia vitu na ninatetea
hizo inventions.
Mungu atatembelea hizo vitu ambazo nimejikunia.
I'm not better than them, but invented things.
Yeah, so mzuri.
I'm not very better.
Yeah, and I touch him.
This weekend I need God.
Weekend he may touch him.
I need God this weekend.
I touch him weekend he.
Give me God.
Saidia Mungu.
I need God.
I touch him. Maana mimi si vizuri
washiriki faha with their own events.
Wale ambao walijichafua na ubunifu
wao tawuri na kwa their own events.
Wakaingia kwa usharati kwa ile ubunifu wao.
Their inventions.
Vitu ambazo walijibuni
kwa bigger thing to them.
Hiyo ndiyo tunaona pasha.
Had to differentiate the world from the church.
Hawezi tuwa tofauti
kwa church. The church has the ability and moral authority to save the world because of the inventions.
Kanisa haina nguvu na uwezo wa kuokoa kwa sababu ya ubunifu mwingine.
We have no power to witness the living Christ, the resurrected Christ.
Hatuna ile nguvu za kuweza kuhakikisha.
Because of our inventions.
Kwa sababu ya ile ubunifu wetu.
This we can make God touch.
We can even cha Mungu atusaidie.
May God touch us this way.
Mungu atusaidie.
Praise the name of the Lord.
Amen.
And we may be brought back to Him.
Ili tukaweze kurejeshwa kwake.
Hallelujah.
Amen.
Praise the name of the Lord.
Amen.
Brothers and sisters, we have gathered over this weekend in Nairobi because we want God.
Tunataka Mungu.
I desire God.
Tunatamani Mungu.
Nothing else matters.
Hakuna kingine chochote.
I need God.
Nahitaji Mungu.
Because I want to walk in His ways.
Nahitaji kutembea kwa njia.
I want to love Him with all my heart.
Nahitaji kumpenda kwa
moyo wangu wote. I owe it all to
Mana yeye kila kitu.
Praise the Lord.
Amen.
Hallelujah.
Amen.
Thank God you came, my
shukuru Mungu ulikuja.
Thank God you came, my sister.
Mungu ulikuja dada.
We will not go holding on to our inventions.
Sisi Mungu.
We must deny our inventions.
Lazima tukatae.
We must reject our inventions.
Lazima tukatae na Mungu.
We must say no to our inventions.
Lazima tuseme no.
Because God requires us to
move and touch.
He requires us to sanctify. He requires us to let Him alone. I pray to the Lord that this weekend, as well as say, this man of God, righteous man,
will
lay the hands on my life.
Because
I'm tired of inventions. I am aware.
Ninajua
that is very easy to go holding.
Ya kwamba ni rahisi sana
kupitia inventions.
Kwa sharti kupitia ubunifu.
I know how I understand that it's so easy.
Na mielewa ya kwamba ni rahisi.
You say they also do it there.
Kwa hiyo ufanye kila
mmoja of us.
Mamoja nasi.
You defend. But they also do it on the side.
Watafanya pia upande.
But the other church also does.
Hata kanisa lile
tafanya. There's nothing wrong with it.
Hakuna kitu.
Defending our inventions.
Wacha kuchafua.
But if we say master.
Nasema Bwana.
Help us.
Tusaidie.
Help us.
Tusaidie.
As we gather here.
Hati tunapokuwa.
For the next 3 days.
Kwa siku tatu.
That we gather here. The Lord bring us back to Him.
Mungu aturejeshe kwa.
May God bring us back to Him.
Mungu aturejeshe kwa.
Once again we may have the power to witness.
Mara tena tuwe na nguvu ya kuwa.
Once again we may have the power.
Mara tena tuwe na
to witness the risen Christ.
Tuweze kusema kuhusu Yesu.
Because when men who had not invented spoke, some people say, what shall I do?
Yes, wakati watu ambao hawakuwa na ubunifu walipozungumza, wengine wakasema tutafanya nini?
So I don't know. Tok ile kile.
Nahitaji kujua.
Hallelujah.
Mene.
Our inventions.
Vitu ambazo tumejiletea.
God be God.
Wacha Mungu awe.
Let God be God.
Wacha Mungu awe Mungu.
Let us sanctify Him.
Wacha tumtukuze Mungu.
Let Him be God in us.
Wacha awe Mungu katikati
yetu. Let us worship Him from
the heart. Wacha tumwabudu yeye
from a sincere heart.
Katika moyo mlio
from a broken heart.
Kutoa moyo mlio
mjinga. Let us have the Lord.
Tumtumikie Mungu
from a sincere heart.
Kwa moyo mlio
and say, Lord,
na tuseme Mungu,
not my invention,
sio kwa ubunifu wangu.
Not my the inventions that belong from other people. I don't know what they're doing.
Sio ubunifu ambayo nimejifunza kwa watu wengine.
Sijui kama swali ndio. I just want to do what God requires of me.
Nahitaji tu kufanya kila kitu Mungu anahitaji kutoka kwangu.
That's what I want to do.
Ndio nahitaji kufanya.
I pray that it may remember me.
Naomba Mungu anikumbuke.
This weekend, the Lord remember me.
Weekend hii Mungu anikumbuke.
I pray that it remember me.
Mungu akuweze kukumbuka
this weekend.
Katika weekend hii.
His spirit presence will be with us.
Iwepo
to correct the wrongs of men to help us.
Ili tuweze kurekebisha.
We people who can lift our voices to the Lord.
Ili tuweze kuinua sauti zetu kwa Mungu.
And God will answer.
Na Mungu akaweze kutujibu.
God will be manifested now.
Na Mungu atachidhihiri.
And signs and wonders.
Na ile ishara
will follow us.
Zitaambatana na
signs and wonders.
Ishara na miujiza
will follow us.
Zitaambatana
na what we are doing after His bidding.
Kwa sababu tumefanya
na our inventions. But it's the bidding of the Lord. And so He will manifest Himself. And signs and wonders will follow us.
Na ishara na miujiza itaambatana nasi.
We don't have to fake anything.
Hatuhitaji kubuni chochote.
God will come and manifest Himself.
Mungu atakuja na kujidhihirisha.
I believe His God will manifest Himself.
Na naamini Mungu atajidhihirisha.
Over this weekend.
Katika weekend hii.
And I will never be the same.
Na sitabaki nilivyokuwa.
And I will never be the same again.
Sitabaki jinsi nilivyokuwa.
Amen. You can give me that short chorus.
Unaweza?
I will never be the same again.
Hatutabaki.
Thanks to Him. Thanks to Him.
Tunashukuru Mungu, tunashukuru.
I will never be